King Val. Wanashinda wakiulize unafanya ngoma za aina gani? Skiza. Siku ya nyani kufa miti yote huteleza. Sipendi kulombeza, sipendi kuomboleza. Ndiyo mafala wani dis na broken Kiingereza. Tukikutana vibare kofi ngumi utameza. I kill time tunaizika bila jeneza. I'm in the rap game though sipendi kucheza cheza. Game on, nani yatani weza? I'm so cold itabidi uvae sweat. Ukiona nelea jua nimetengeneza. Na vile mini king boy utabembeleza. Keep it locked kagereza. Na wale wanaweza basi tokeza. Sindo wale vichwa mbaya domo kaya yane. I'm so sick so kurap ndo my daily dose. Venom on the words that I speak every time. Tikisa kichwa when the chorus drops. Inukeni, inukeni, inukeni. Na kama mpendi hii ngoma basi ni inukeni. Inukeni, inukeni. Na kama mpendi hii ngoma basi ni inukeni. Inukeni, inukeni. Na kama mpendi hii ngoma basi ni inukeni. Inukeni, inukeni. Kama mpendi hii ngoma basi ninu kani. Verse 2 we don't get no willo. Let me break it down like the former camp mulo. Get it on, move along. Get it on, hey, move along boy. Jeshi ni K4 zingine ni ma metaphors. Get stuck ni kama uko kwa menopause. Play pause, pause, play kuja most boss. Kawe ni waki bera, bera inya kabisa. Mindo tenda belua, iliyo kuzuzua. Toka uliko kuwa papaya ngumi za pua. My hater wanna die, calligraph ako down. Ukisikiza ngoma zao, chini iko juu yao. Anyway, to attain and I'm a hater. They only there to make us more famous. Bad tender, give me more attention. I wanna spend like I just got pension. Inu Ken, Inu Ken. Na kama mpendi hii ngoma basi ninu keni. Inu keni, inu keni. Na kama mpendi hii ngoma basi ninu keni. Inu keni, inu keni. Na kama mpendi hii ngoma basi ninu keni. Inu keni, inu keni. Na kama mpendi hii ngoma basi ninu keni. I kill time tunaizika bila jeneza. So cold, it's a bit divided sweat. From the back, inukeni. Here in front, inukeni. Hapo katikati pio. Inukeni, like that. You know what it is, you know, boy, V, you're representing it. K4 ndo jeshi hapa. Always talking about our team mpaka bush. Tell you. Feel this. It's all that.